E ke tshedimosetso ya COVID-19 o itlisediwa ke motsweding FM konka bokamoso.
Pontso Pilane.
Emon Mokoena.
Le kae?
Tsena le kae, Emon?
Re teng, man. Mabane re utlwile pegelo ya gago ya ivermectin. Go ne go na dipotsonyana tse di mmalwanyana tse re di boditseng ko bofelong ba pegelo eo, goreng kete barking mokgatlho wa diritibatsi wa mo nageng ya rona e kete ga o dumelane le yone ivermectin gore dirisiwe mo mogareng o kana mogare wa COVID-19. Ga ke itse goreng, ke ne ke na le potso ya gore go na le dingaka tse e leng gore di tswa sekolong ebile ba tlhagelela ba re no e diriseng, mme fela nna bothata ba ke gore batho ka gongwe ba e dirisa fela ba sa sale melawana ya dingaka morago, ka mo o fitlhelang ekete ba lwala kgotsa go na le matsapa a ba itemogelang ona go tswa mo ivermectin. Bothata keng sentle-ntle ka ivermectin?
Emon, ke potso ke le utlwile le seka-seka morago ga re bua mabane, mme dipotso tseo le di botsang ke tsone tse batho ba bantsi ba di botsang, mme ke ka nako ke ka mokgwa o re boneng the South African Health Regulatory Authority CEO ya bone ane a le ko parliamentary committee mabane mantsiboa a ba tlhalosetsa ka kgang e. Ga re ka gopola, Emon, gore molemo kapa sengwe se dirisiwe go alafa kapa go sireletsa kamano ya bolwetse bo bongwe le bo bongwe, tshwanetse e tsamaye e bontshiwe ko yone SAPRA gore ana ya bereka, gore SAPRA e kgona go dumela gore molemo o dirisiwe e lebella go na le ditokomane tse e kopang di-manufacturer tsa molemo o gore e di batse go bontsha gore molemo o bereka yang. Tsene ya di-clinical trial, mme di-clinical trial tseo go na le maemo a di-clinical trial a mantsi, mme tsene go nne le maemo a di-clinical trial tsa molemo o di tsamayang mo tsone gore SAPRA e kgona go dumela molemo o o dirisiwe. Mme mabane a ka ke bua moeteledipele wa SAPRA o e leng Dr. Boitumelo Semete Makokotlela, o ne a tlhalosetsa parliamentary committee ya boitekanelo gore goreng bone jaaka SAPRA ba sa dumele gore o dirisiwe. Ga re lebeletse gananong ivermectin ga gona bopaki go tswa ko di-clinical trial tse re buang ka tsona, di bitswa di-randomized clinical trials. Go na le mokgwa o clinical trial tsene e diriweng ka teng ke baitsanape gore go kgone go bona gore a na molemo o ga o kotsi mo mmeleng, a na molemo o bereka yang, ke eng ditlamorago tse di ka diragalang ga o dirisa molemo o go le yana. Tshwanetse gonne akere ga re ka gopola mo ngwageng o fetileng pele re bua ka lenaneo la meento, re tsamaile sebaka re tlhalosetsa bareetsi ka gore meento e etsiwa yang, mme go diragalang gore lefapha la boitekanelo le SAPRA le dumele gore moento o dirisiwe mo Aforika Borwa le mo lefatsheng ka bophara, gonne ne re bua ka World Health Organization. Mme ge melao eo e ne dirisiwa meento ya COVID-19 e dirisetswa le molemo o wa ivermectin le melemo yotlhe e re dirisang mo Aforika Borwa, bothata ba ivermectin jaaka Dr. Semete Makokotlela a na tlhalosa mabane go parliament, ke gore ga ise e tsene mo di-clinical trial tseo tsa maemo a kwa godimo go bontsha gore ga gona kotsi, ke eng ditlamorago, gonne baitsanape le dingaka tshwenne ditse ke ditlamorago tse jang tse di tlo diragalang ga go dirisiwa molemo o wa ivermectin. Mme ka nako e yana ga re itse gore molemo o bereka yang tota-tota mo mmeleng, ke ka lebaka leo di-randomized clinical trials tshwene di diragale. Mme ke ga a tlhalosa gore ga gona bopaki bo bo feleletseng gore ivermectin e bereka mo bathong ba ba tshwaetsegileng ka COVID-19. Mme ra bona gape gore go na le batho ba ba buang le dingaka bua nnete mme emon ga ke batla gore dingaka ga se batho ba mo dima dingaka dingaka tshwanne go nne le baitsanape ke bone ba ba lebelelang melemo ka leitlho le le ko dimo thata gore a na melemo e e siame mme tota-tota ke sone se se seyong ka ivermectin ke ga a tlhalosa gore tshwanne go nne le di clinical trials tse setse di boneng tsa ivermectin ga di dirise batho ba bantsi ga gona a kere ga re ka tlhaloganya gape gore di-clinical trials jaaka ne ke tlhalosa mo ngwageng o fetileng baitsanape ba tlhalosa gore di-clinical trials tshwanne go nne le gore ke sample e kodimo ga le ka gopola gane re simolola ka AstraZeneca clinical trial ya moento o e ne le batho ba leng go feta 2000 ba ne ba tsentswe mo clinical trial eo mo Aforika Borwa mme ne go na le di-trial tse di diragalang ko UK, ko US, ko Brazil. Gonne tshwanne re kokotlele dipalopalo tsa batho ba bantsi ba ba dumelelang go tsena mo clinical trial gore re kgone go bona gore motho o nang le 30 years e bereka yang moene, motho o nang le 60 years e bereka yang moene. Gonne re batla go tlhaloganya gore ga e tsena mo mmeleng e sa tshwaneng e farologanang e bereka yang kapa e etsang mo mmeleng mme ge ka nako e ga itse go nne le di-clinical trial tse dikgolo yalo tsa ivermectin gonne mme ke ka lebaka leo SAHPRA le yone World Health Organization le FDA le European Medical Council e ganang or e sa dumeleng gore ivermectin e bereke mme mo nakong e go na le dingaka tse di dumelang gore e bereke mme ga ba dirise bopaki bo bo feleletseng ba manantlhotlho a kodimo mme ke ka lebaka leo re ka sereng re ka dirisa ivermectin kapa lefapha la boitekanelo SAHPRA le re tlhalosetse gore re ka se dirise ivermectin mme re gopole gape gore le ge ntse go le yalo Amon ka tlhakole SAHPRA e dumeletse gore dingaka tse dingwe di dirise ivermectin ba di bitsa di-agent case mme go na le se re se bitsang go na le molao o re o bitsang section 21 application o e leng gore molemo o ka dirisiwa ka potlako le ga go sena go sena bopaki go bontsha gore wa diragala mme SAHPRA e tlhalositse mabane ko Parliamentary Health Committee gore e dumeletse gore ivermectin e dirisiwe mme ya tlhaloganya gore section 21 e dumela gore go nne le go dirisiwe ivermectin le ge e se registered ko SAHPRA mme tshwane o dingaka ngaka engwe le ngwe e batla o dirisang ivermectin tshwane e tsenye application ko SAHPRA pele e dirisa ya tlhalotsa gore e setse e kry-ile di application tse SAHPRA e kry-ile di application tse 632 tsa ivermectin mme e dumeletse gore e dirisiwe bothata ke gore Amon tshwanetse SAHPRA e le yone e dumelelang dingaka di dirise ivermectin ngaka e rang motho kapa molwetse gore e dirisa se ke batla go tlhalosetsang bareetsi ke gore ngaka e dirisang ivermectin e sa tsenya o isa kwalela SAHPRA section 21 gore e kope yone emergency use ya ivermectin ga ba tshwanela go dirisa ivermectin mme ga ke batla gore o kope ngaka ya gago ivermectin ga ke batla go raya bareetsi yalo mme ke re fela ga go na le moreetsi o batla go e dirisang ivermectin a botse ngaka ya gage gore a o kry-ile lekwalo o tsentse lekwalo ko SAHPRA gore a e dirise kganye e masisi thata Amon mme ke solofela tlhaloso e ya kajeko e tlhalositse gore goreng e sa dirisiwe fela tshwanetse go bitsiwe SAHPRA pele re dirisa ivermectin
No khona go tlogetse fa ba sna di certificate ba ka se ba khona go bolella wa bona matsapa ke social media mafarta ta kona a senyang ka gore
ba
itatlhela ko le bona ba itatlhela ko le bona rona ha re kopane le tsona re oh okay re khante re tshwantse re salemela wana morago pontso ka ntlhana nako ra le bogatlhe tla re kopane gape ka moso fa ile gore re tswela ka yona khang e tla re tswela ka yona o nne le setse le monate utlwa ke
a leboga thank you Eman.
Okay, Ponso Pilani Mekhari Khangwa tsa Polo, Arba Moseshenka, Ivermectin le COVID-19 monageng ya rona.
O reditse motsweding FM. Konka, bokamoso. Khanyana e.